maima Navati
Bati tena Wekali Kana no wengwita Wekali we
Big shout out to Vince on the beat back
Tuhithi kutoke dhungo Mboni kuyaye mame Tuhitu kale mavela Kana uenda takana Tuhuma kutoke dhungo Tuhiwate makuwene Tuhoka kedye motula Kedha kagavana
Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Mwekali
Na kwendiye upole Kana ndingwa maringo Nani wewe murembo Na kwendiye upole Kana ndwe maundu 40 Tena we wakanisa Ndwe vatana shere Kana ndingwa ngalama Chakutunoka soda Ibata na shere Ndunyu saa uke Wanyo soda we sawa
Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Mwekali
Nakubati we Nienda unia nakalonso na ketiketi ya waifa 2027 ndigwa ndigwa luka ingi Kasiaka
Nakuma ima watio kai musi Ngedithi nyama tonye uge kima stage Nwe mkuli ya hii Alhanu mao hiye tata wa kongo manyo ninye Nona kete mbesa Chipukizi Na Tom Daktari Mbuna mwazizi ya ndizi kikamba
Wapi kulesa mikioko Uwamuzi shio eh Tuichi kuwa kwa makai